like a boss. Tuko jia kana, hapa na kuza kudim leta. Leta ufala pauta kula maviting. Neza dhani tumepona kumejo ni taxi. Nati upepo runda, upepo nia. Hapo nasikia niskele u, stingo ni Scooby-Doo. Nakozi kianza kushuka, zinapandisha juu. Biga biga kale ka move, mkuja mkufu. Ati naiku kubamba goza tena toka. Hapo nasikia niskele u, stingo ni Scooby-Doo. Nakozi kianza kushuka, zinapandisha juu. Biga biga kale ka move, mkuja mkufu. Ati naiku kubamba goza tena toka juu. Hapo nasikia niskele u. Alote na tonesha turushe migu vile vile zimeturaru. Tunasikia tuko maju steam. Steam skipata tunashukisha na mamoves. Nipeka leka eh. So tuko loaded, strap na mafure. Naifanya leo siya tungoja giate shokena. Naiki kubamba mbia selector jo agodena. Kaki kubamba tupaluga tupaluga. So siule tepa za kutim, tim, tim, tim. Washaki eh. Tempo niya natepa tempo yo bamba sano kiwa ching, 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 ching. Gomba kashata, radasha vam daki mdaki. Hapo nasikia niskele u, stingo ni Scooby-Doo. Nakozi kianza kushuka, zinapandisha juu. Biga biga kale ka move, mkuja mkufu. Ati naiki kubamba gonza tena toka. Hapo nasikia niskele u, stingo ni Scooby-Doo. Nakozi kianza kushuka, zinapandisha juu. Biga biga kale ka move, mkuja mkufu. Ati naiki kubamba gonza tena toka juu. Ati ati tinga linga ling like a boss. Ana ring apa kwinza gindani get pass. Nika jing, nasikia hakuwezi bamba bila bila 4-3. Doba doba nza kipapa siyezi kosa kwa ma eh. Apa kaliki tuko mastim walai na natujifichi tunafanya ngavulai. Tumepandisia digaga tundo tufiche white juu. Jutuko, jutuko, tuko juu ya kana. Apa nakuza kudim leta. Leta ufala pauta kula maviding. Neza dhani tumepona kungejo ni taxi. Nati upepo runda, upepo nia. Apo nasikia niskele u, stingo ni Scooby-Doo. Nakozi kianza kushuka, zinapandisha juu. Biga biga kale ka move, mkuja mkufu. Ati naiki kubamba gonza tena toka. Hapo nasikia niskele u, stingo ni Scooby-Doo. Nakozi kianza kushuka, zinapandisha juu. Biga biga kale ka move, mkuja mkufu. Ati naiki kubamba gonza tena toka juu.